qiimeyn walbarasho oo madi bannaan. Heerarka New Hampshire ee walbarashada ilmooga ee taldoorrada gabaan ED1107.03 iyo 1120.07. Waalidka gabo unug itaal daran ama unug leen qiimooy in la sii walbarasho gaare way hag in la taa in unugga in hela qiimeyn walbarasho oo madi bannaan. Qiimeyn walbarasho oo madi bannaan way waa qiimeyn suubiyow qof shaqaale in ku ahayn iskoolka degmada oo shahaado in haysado in qiimeyn suubi. Haddii aad in ka ganacsanayna qiimeynta iskoolka degmada Kobodeen, way iskoolka degmada ku codsadi kartee in ki siiyaan qiimeyn walbarasho oo madi bannaan kaasoo adi garash in kinki fadhin. Kaalmada aadiga garashka dadweynaha micnishe way tahay in iskoolka degmada biyow garashka oo dhan ee qiimeynta ama hubiyow in qiimeynta adi beeso inkii ka fadhine waalid ahaan. Hal nibir keliya ayaa xaq in la taa in adi hela qiimeyn walbarasho oo madi bannaan oo beeso inkii ka fadhine. Iskoolka degmada ayaa gobadee qiimeynta adi inki raacsinaana. Haddii adi dalbato qiimeyn walbarasho oo madi bannaan way suurtagal ataa in iskoolka degmada ki warsado sababta adi indiidoyta qiimeynta iskoolka degmada. Inkastoo alkiinku baahinayni in sharahaad ku biiso oo tani madhaliyaaso in daahitaan likisuubiyay go'aanka iskoolka oo kisaabsan haddii qiimeyaha madi bannaan beesadiis lisiyaaw iyo inkala. Haddii aad codsato qiimeyn walbarasho oo madi bannaan oo shacabka biyayaan iskoolka degmada way waa in iyadoo daahitaan aliin baahinaane jirimidkooda kiirahaan oo iibiyaan qarashka qiimeyn walbarasho oo madi bannaan ama bilaabaan nidaamka dhugunsashada dacwada si intusaan in iskoolka qiimeyntiisa ato mid habboon. Haddii aad codsatay qiimeyn walbarasho oo madi bannaan iskoolka degmada way waa in kii wargelisaa meelo qiimeynta walbarasho madi bannaan oo ku kooyoyt iyo shirdooga iskoolka degmada qusooya qiimeynta walbarashada madi bannaan oo ka jirtaba meelo qiimeynta iyo dadka qiimeynta suubiyayaan aqoontiyo qofka imtixaanka qaado. Shuruudu way waa in la simantaa shuruudda iskoolka degmada isticmaalow marka iskoolka degmada qiimeynta suubiyaw. Iskoolka degmada ma la kooyo koraan wala ka hiraw shuruudo ama waqti la xiriiro waalidka inay hela qiimeyn walbarasho oo madi bannaan in ku ahayna meelo iyo shahaadooyinka qofka imtixaanka qaado. Shuruudooyinkan eed mikii qasabaaso inii waalidka ikhtiyaar lahaado qiimeeya madi bannaan. Adi markasta way hag in la taa in adi la kooyta qiimeyn walbarasho oo madi bannaan oo adi isku dhiibto. Sidoo kale way hag in la taa qiimeyn walbarasho madi bannaan oo waalidka maalgeliya kooxda IEP oo lin isticmaalo in go'aamiyaan baahida walbarasho ee unugga. Adi mika qasbinta in qiimeeyayaalka la wadaagto kooxda IEP-ga inkastoo iskoolka degmada sugto gal ato inay weydiisidaan natiijada kusoo batay qiimeynta iyagoo in marayaan qaabka nidaamka dhugunsashada dacwada. Iyadoo alin fiirna qofka biyow qiimeynta kooxda IEP way waa in xisaabta ka daran natiijo kasta oo suubiyo qiimeyn walbarasho oo madi bannaan. Haddii qiimeynta waafaqsinta shuruudooga iskoolka degmada sida korki sharhinta ee go'aan kasta ee kisaabsan qodobada walbarasho shacabka bilaashka ee ki habboon unugga. Sidoo kale natiijooyin qiimeyn walbarasho oo madi bannaan way suurtagal ataa in la kasoo bandhigo sida caddeyn ahaan nidaamka dhugunsashada dacwada oo kala soconoon la'aan. Haddii sarkaalka dhugunsiga codsido qiimeyn walbarasho oo madi bannaan sida qeybkii ata dhugunsiga iskoolka degmada way waa in dhiibaa qarashka qiimeynta. Haddii sarkaalka dhugunsiga go'aamiyo in qiimeynta iskoolka degmada ahayti mid habboon, iskoolka degmada ma leen ku baahinyo in biyo qiimeyn walbarasho oo madi bannaan ama beesida kiisoonaga.